radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwiharikwa muri sanga ku ijwi rya Amerika ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste Nshimiye Imana. Umwaka w'1994 umwana w'umukobwa wari ufite imyaka ine yarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi yitwa Nyirahabineza Annonciata yabaga kwa mukuru we wari utuye I Remera ku Kimironko aho bavuye bahungira kuri Stade Amahoro. Nyirahabineza Annonciata atuye mu Karere ka Gasabo, Umurenge wa Ndera, Akagari ka Mukuyu, Umudugudu wa Kigabiro.
Ndi kibazo cyo kuburana n'ababyeyi uvuga ngo twaburanye 94 ngo kubungo na banagana mukuru wanjye nyuma ya Jenoside aza kunsiga ahantu nyine muri Jenoside. Amaze kuhansiga Jenoside irangiye naje kumenya amakuru y'uko yapfuye we ahantu nari ndi ndahava njye ahandi nyine twabaga ubundi I Remera Kimironko. Bitambaye nibwo naje muri uyu murenge wa Bumbogo.
Hanyuma
havuye mu murenge
yego mwabaga ku Kimironko?
Twabaga ku Kimironko nyine Remera bahitaga Remera bahita Kimironko ariko mbere hitwaga Remera ku isoko.
Yego ndaharuzi. Muri 94 wari ufite imyaka ingahe Annonciata?
Nari mfite imyaka ntabwo nzi ngo yari ingahe ariko ngereranyije n'uko nibona ubungubu nzigereranya nabaye nari mfite byinshi.
Ababyeyi bawe uribuka amazina yabo?
Ababyeyi ntabwo mbibuka kuko uwo mukuru wanjye twabanaga yanzanye yambwiraga ko makuru nari mfite yambwiraga ngo yari yarapfuye ngewe kuko nari mutoya we yarashatse ahita ntwara tujya kubana nyine nk'umwana muto wari usigaye mu rugo. Uwo mukuru wanjye twabanaga yitwaga Idiramu, niyo mazina nzi nkibuka n'undi nawe wo mu rugo witwaga Stefani.
Idiramu yari afite umugabo?
Yarafite umugabo.
Umugabo we wabuze ko yitwaga?
Umugabo ntago nabyuka ariko numva hari yitwaga Nimbari Manuel, ntago namenya ngo ninde ariko ndumva acishirije banze baramwitaga Manuel. Yari umugabo muremure w'igikara ukuntu abo namenya ngo yitwaga nde ariko ako kazina Manuel kajya kanzamo nimba ari byo nimaje nimo ntago mbizi.
Yari afite abana mukuru wawe?
Yari afite umwana umwe.
Wambwiye yuko nyuma ya Jenoside wamenye yuko yapfuye?
Ego.
Bakubwiye ko yaguye he?
Ni uwo mugabo we yaraje kundeba aho hantu yari yaransize we. Ahageze asanga ababyeyi twari kumwe baramubaza nyine amakuru ya mukuru wanjye ko batari kumwe yari atwaye ako kana ku rutugu yari umwana nk'uwo mwaka. Niho arababwira ati mukuru we yarapfuye. Nuna bamubwira bati umwana ntabwo twamuguha, wowe ureba n'uwo mwana uhese genda uzabwire famiye ko umwana ari hano. Ubwo rero mu kugenda ntabwo yagarutse.
Ntabwo wibuka izina rya mama wawe?
Mama ntabwo nibuka, ntabwo namwibuka, ariko icyo nibuka cyo ni uko tuza anzanye nyine mama amara gupfa we. Nibuka ko twanyuze ahantu hari mu ishyamba rinini twagenzemo umwanya, nibuka ko yari yampfunyikiye n'agasheke. Narakariye turi muri bisi icyo gihe. Nibaza rero aho hantu mu ishyamba twaciye nk'unamenye ubwenge iyo nshishoje mu ntara z'igihugu cyacu, nibaza wenda yaba ari nko mu sinzi intara yariyo, ako twaciye ahantu mu ishyamba.
Ntabwo utekereza ko hashobora kuba ari muri Nyungwe?
Ni ishyamba rinini twaciyemo, nanjye iyo ndi kumva amakuru numva iryo shyamba twaciyemo ryashoboka kuba ryaba rya Nyungwe, wenda se nta yindi nzira mbona irimo ishyamba rirerire nk'ishyamba twaciye.
Bikaba bishoboka ko ukomoka mu ntara ya Rusizi ahahoze ari prefecture ya Cyangugu?
Byashoboka, iyo nshishirije nsanga wenda ariko nabitekereza, ariko nkabura amakuru afatika.
Ubwo niba muri 94 wari ufite imyaka ine, ugenekereje usanga wari umaze igihe kingana iki utuye I Remera? Wari uhamaze umwaka, amezi atandatu?
Oya, urumva twarazanye tumaze kugerayo twarabanye tumarana nk'umwaka. Maze kuba ka kana kakitari impande y'undi mwana kakamurera, nibwo yampaye uwo mumama, n'ubundi Jenoside yabaye turi kumwe onje mufasha umwana urumva nari maze kugera urebye nk'imyaka 5
no kuvuga rero yuko genocide yabaye ubana n'undi muntu ku Kimironko ntabwo ari ukibana na mukuru wawe
yego
nawe yaratuye ku Kimironko ariko aguha umuntu kugira ngo umufashe umwana none se ko wari umaze kugira imyaka 5 ushobora gufasha undi muntu umwana uwo muntu wafashaga umwana izina rye urarizi
ndarizi ariko yitabye Imana ntawe
ukiri yitabye Imana ryari
yitabye Imana nyuma gatoya naravuyeyo kwaje kubana ubuzima buranga undi mama twari twegeranye mu gipangu aho hafi aho we iwabo hari hano muri kano karere ntuyemo ahita antorokesha aranzana ntabwo namenya ngo yapfuye mu wuyo mwaka gusa naje gukurikirana amakuru bambwira ko yapfuye
hanyuma muri 1994 hari ikintu wibuka cyabaye icyo gihe wari ufite imyaka nyine byeranyije ntabwo gifite ine nkurikije ibyo numubwira wari umaze kugira 5 cyangwa 6 hari ikintu wibuka cyo muri 1994 hari cyo wibuka ukuntu wabo wararokotse
yewe uko mbibuka nuko twahungiye muri stade i Remera
yego
tumaze guhungiramo inkotanyi zadukuyemo batujyana i Rutare tugeze Rutare nyine twabayeyo n'uwo mu mama n'ubundi twari kumwe n'ubundi mu kugaruka niwe twagarukanye ubuzima bwanjye bwaje kwanga nyuma aribwo naje nyine njyana n'uwo mu mama wundi uko nawe amakuru ndi nawe twabonaga aho mu gipangu arareba aravuga ati umwana yahuye n'ibibazo reka mujyane yo kuguma kubabara ujyane uko nguwe
wakuze udafite umuryango kuva wagaruka uvuye Rutare ugaruka i Kigali ubaho ugira umuryango ukurira ariko udafite umuryango wawe nyirizina kubaho nta wawe wa hafi ufite wabibaye hute
byabaye urugendo rurerure rukomeye nawe urabyumva kuri iyo myaka nari mfite nagiye mba muri famiye zitandukanye iyo twabanye neza aho navuye birenze nyine mbona binyubiye nkakomeza byimuka mbese nari meze nk'intware itagira abayeho mu buzima bukomeye gusa famiye yamfashe nyuma yamfashe neza bambereye ababyeyi pe n'ubu nta kintu nabasiza ariko nyine ibirenze mbonye famiye yanjye nyirizina byansinyiye
ariko se iyo famiye uwo muryango wakureze ugukunze ukagukuza hari inyongera y'inkunga ya leta wigeze ubona nk'uwarokotse genocide yakorewe abatutsi
nagiye nahuye muri icyo gihe nari ndiho n'ubundi nigeze guhura n'ikibazo cy'uburwayi bukomeye handi nageze aho byari bikomeye baramfashije farije baramvuje ngo nabanyitayeho handi niyo ntagira leta cyangwa nafarije uwo mukira kigega ntabwo ubu ngubu mba nkiri kuvuga mba narapfuye ibyo byose nabifashijwe n'iyo famiye nari ndimo nayo nayishimira ntako itagize ngo barengere ubuzima bwanjye bambungabunge nk'umwana bari babonye wari ufite ibibazo n'ihungabana
gushima ababyeyi nk'abo ngabo ntibigomba guhagarara bajye bahora bashimirwa kubera ko barerera u Rwanda barerera n'Imana niba hari umuntu uwo mu muryango wawe ukumva akaba ari Rusizi akaba ari hakurya cyangwa se nyuma y'ishyamba tutazi wanyuzemo ugaruka uza ku Kimironko uri umwana w'imyaka hasi 4 hasi gato imbere ya 94 niba hari uwawe ukumva muri kanyino kanya nicyumva ushaka kumubwira
namubwira ko ubu ngubu mu rwego ngezemo ndi umumama urumva nanjye mfite umwana nyita mama mfite umutware namubwira kuko ubu aho mpagaze mu cyiciro ndimo ndaho gusa ikibazo cyo mfite ni uko ntari muri iyo famiye ntayizi naho mu buzima busanzwe ndaho
icyo ushigaje ni ukubona undi muryango witwa uwawe ukawubona nawo ukawongera kuri uwo wakureze ukisanga iwanyu nyirizina ndasaba cyane kugira ngo Imana izashoboze ikiganiro agasaru kabura gatuza guhuze nuwawe waba akiriho. Nyirahabineza Anonsiyata, ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Nkwifurije amahoro y'Imana.
Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona, wicike intege, shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe
mu mwaka w'igihumbi 1997 umwana w'umuhungu wari ufite imyaka 7 Biramahire Jean Félix yabonye na se mu gihe cyo guhunguka, yatahanye n'abandi bavandimwe be na nyina. Biramahire Jean Félix atuye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange, akagari ka Gakamba, umudugudu wa Kavumu.
Impamvu naje mu iki kiganiro nagiye ahantu mwari mwahuje umwana wari warabuze ariko mumuhuza n'abiwe, ubwo bituma nanjye mbonumva nababwira ikibazo cyanjye nagize cyo kubura papa.
Papa wawe wamubuze ryari, byagenze gute?
Twari dutuye muri Congo mu nkambi ya Kayindo, turi guhunguka tubura ahantu bita Mugunga.
Ubwo hari mu buhe mwaka?
Ushobora kuba ari 94 kuko twahunze muri 94 97.
Wowe wari ufite imyaka ingahe muri 97?
Kera nari muto ariko duhunguka mfite nk'imyaka 7 kuko ndabyibuka, ndanamuzi neza rwose nuko twaburanye. Ndakuzi.
Mwaburanye mute?
Twari turi guhunguka, noneho kumva nyine yari mu kavuyo k'abantu, turaburana nyine bisanzwe, abantu bari urujya n'uruza, noneho twari abana benshi, twari abana bageze muri 5, bamwe urumva yagiye gushaka nk'amazi n'ibyo kurya ntiyagaruka.
Hanyuma usigarana n'abavandimwe bawe?
Abavandimwe banjye, umukuru muri twebwe yitwa Kuradusenga Ildefonsi, bakundaga kwita Rudomoro, umukurikira yitwa Nsengimana, bakundaga kwita Nsenga, ngo nanjye nkakurikiraho, nkakurikirwa na murumuna wanjye bakundaga kwita Toto, ariko kubera twese kibatumye yitwa Jean Bosco Rukimana. Uwo bari bahetse yitwaga Ngabanita Togene, ariko noneho akaba we amuzi ku kazina bitaga Kabyogo.
Abo bose bariho?
Bariho, na mama ariho. Ariko urumva ntabwo twagize ububasha bwo kwiga, urumva umuntu kurera abana bangana gutya ari n'umupfakazi ntabwo byari byoroshye. Ibyo baje kugira mu wa 4, niyo mpamvu ari njyewe nsa n'ujijutsemo na baje gutanga itegeko kuba mbese nagira umuhate. Ni ukuvuga ngo twese turamwubatse uko turi.
Papa wawe yitwa nde?
Yitwaga Hitimana Elias.
Nta makuru ya papa wawe wongeye kumenya kuva wagaruka mu Rwanda? Nta muntu watashye ngo babwire ko yamurabutswa hanaha?
Abantu bajyaga bataha bakaduha amakuru, ariko tukayakurikirana tukabura gihamya. Ubwo rero ikintu cyatumye dushoboka cyane, hari umuntu waje aratubwira ngo abaho ngo abantu ngo bitire ugumbashi mbese atwumvisha uburyo yari atubwira amazina yacu n'iki, ariko noneho uwo muntu tuza kumukurikirana atamubwira ati ntimubizi neza kuko waduhaye amakuru ya nyayo. Aratubwira ati njyewe ndamutawati se waduha amafoto, noneho aratubwira ngo ahantu bitiri ubumashi ngo bagendera amadorari angahe ngo tuzamuhe amafaranga, urumva nta bushobozi twari dufite. Turabwira ati mbese tukayamuha ugasanga ni umutekamutwe. Ubwo rero nibwo umuntu yaje aranyibwira ati wowe uzashaka ukuntu wagira noneho nkajya nkurikirana n'ibiganiro byanyu kuri radiyo. Ubwo rero hari umushuti wanjye nyine uriya muhungu bita Muhire yari yatumiye, rero niho twahuriye n'aba bantu mbabwira ikibazo, aribwo bambwiye ngo bazaduhuza. Mbona ko ibintu byanyu mbese ari songa biriza biri seri.
Yego, birumvikana. Ijwi rya Amerika twebwe turasobanutse, ntabwo dukura nk'abo bantu
cyane rwose. Narabibonye ku mugaragaro, abantu bose barumiwe n'abantu bose bafataga nk'atari ukuri barumiwe. Bamwe banyuze yari akavuyo banafashwe n'amashusho, ariko kubera abantu bari benshi bamwe dutanga nimero mbese byaradushimishije cyane nk'abantu babuze abacu, natwe tugira icyizere ko tugomba kuzababona.
Mwese abahaye nimero zanyu Eric bagira ubusa waraho ngaho Imayange, mwese yampaye nimero zanyu niyo mpamvu ndimo mbahamagara. Ariko se
yatubwiye ko azadutumikira neza ngo tumutume.
Ariko se ubu noneho musigaye mwumva Ijwi rya Amerika kenshi
cyane rwose? Turaryumva cyane, buri ku mugoroba, buri mbese buri masaha yana mu gitondo usanga abantu bose amaradio cyane cyane inaha mu Bugesera mwihariko imayange usanga nta yindi radio bari kumva ijwi rya Amerika rigira amakuru meza ritanga ubutumwa bwiza buri kimwe cyose usanga mbese isaha yayo umurongo bose baba bawuriho usibye kuba utabyumva urumva bamwe ntibaba bari mu rugo ariko amakuteri telefone twabo amakuteri aba ari mu matwi bumva ijwi rya Amerika bumva amakuru mbese hirya no hino ukajya no kuri Muzu ugasanga no kuri murandasi ugasanga amakuru yabo aho barahuza cyane
ariko uretse n'amakuru mwumva n'ikiganiro Agasaro Kaburaga
Agasaro Kaburaga nako njya nkumva ku cyuho cyane cyane kuko nkunze kuba ndi mu rugo ku cyumweru niho nkunda kukumva niho mfatisha telefone yanjye ntabwo ikunda kugafatisha ariko cyane cyane iyo ndi mu rugo nkunda kukumva cyane
uretse ayo makuru wahawe n'umuntu wakubwiraga yuko papa wawe ashobora kuba ari ikisangane ariko amakuru namwe mwiboneye ko atariyo nta yandi noneho afatika mwamenye ngo hagire ubabwira ati ashobora kuba ari hano
impamvu tutamenye ko ariyo abo bantu tukimara kubabwira ko nta bushobozi dufite bw'ayo mafaranga n'iki cyo noneho urumva ntabwo bakomeje kuza kutoza mbese ayo mafaranga muzayabona ryari ntimwayabonye cyangwa se wenda babe banaduhara nimero zo kuri telefone urumva mbese ntitwabwese mbese aba bantu nimba ko kariwe yaradutumye ari nka dukurikije ukuntu baje bafite umuhati baba barahatire siko byanjye na kose kuko twabonaga ari n'abantu bashobora kuba bafatikwaga banadufasha ubwo rero kuba baragiye ntibongere kugaruka n'amatelefone yabo akavaho ntabwo nabizeye cyane rwose nta aderesi zabo bari baraduhaye usibye telefone batubwira ngo babahaba naha urumva wumve ko mukwiye dufite n'umuhate babaduhamagaye batubwira ko baraje batubwira ko muri iyo minsi bari inaha mu Rwanda bari ahantu bita ku Nyundo ubwo turemera turibabaza turi abantu tutagira akazi turi aho ngaho turemera turibabaza njye na mukuru wanjye tujyayo ku Nyundo kuko turahura pe umwe muri bo ariko ubu batubwira ko ari babiri undi ari ibyumba urumva turahura uwo nguwo turavugana tumubwira uburyo tumeze mbese ntacyo tumwije kubwo ubushobozi tutapfa kububona ariko ko tumenye amakuru kuko tukumva ko ari byo tugakomera tukagurisha n'aho dutuye tugashyikirana
none rero mbwira niba papa wawe Hitman Elias akumva muri kano kanya ni iki ushaka kumubwira
ikintu nshaka kumubwira ni uko rwose tumukeneye nka papa agomba gutaha mu Rwanda turamukunda kandi turamukumbuye abana be bose bariho mama wacu ariho n'abavandimwe be bose bariho usibye umwe wa wari umusirikare bitaga Stirilo wapfuye ariko yaba mushiki we bita Dansira abaho ariho n'undi mushiki we bitaga Nyirarukundo ariho wari ufite umugabo bita Silveri akabaho ariho umukuru we bitaga Paul ariko we ari mu Bugande umugore we yarapfuye ariko abana be bari naha mu Rwanda hakakurikiraho bitaga Sebazungu nabo ariho bari bafite umugore bita Olive bose bariho bari mu Butara bose nabandayambaye na ndayambaje mbese abavandimwe bo bose bariho bitwa abo bita Bayamuremye bakunda kwita Mahinja nibo bakunda kwita Muzehe aribo bita Bihoho iki bose bariho na Nyangaruye butura bwabo bose bariho
biramahide rero wakoze kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
baramwe murakoze rwose abantu barabakunda cyane kandi ubutumwa bwanyu mutanga barabukunda cyane baranabizera cyane mbese mwababiri mishaje mutanga rwose zishimisha abantu
urakoze cyane
Agasaro Kaburaga
ndakira Monica Ingabire uje mu kiganiro ashaka makuru ya sekuru Ntamwete Ezekiyashi umaze imyaka 64 agiye Uganda umwuzukuru we Ingabire atuye mu karere ka Huye umurenge wa Ruhashya akagari ka Ruhashya umudugudu wa Rugarama
nzanwa no gushaka sogokuru ubaho
uje gushaka sogokuru wawe
kuko amakuru baduha batubwira ko yagiye kandi akaba hashize imyaka myinshi bakavuga ko yavuye mu Rwanda yerekeje mu Bugande
sogokuru wawe yitwa nde
yitwa Ntamwete Ezekiel
bakubwira ko yavuye mu Rwanda ryari
nko muri 64
wabikubwiye se ninde
umuhungu we ni data wacu avukana na papa
bakubwiye ko yagiye i Buganda ajyanywe n'iki
bavuga ko yagiye abaye nk'ahahunze umugore we mu buryo bwo kugira ngo nyine hatazabaho ibibazo aragenda nyine ashira igihe kinini nyine baramubura
kuva muri 60 kugeza ubu ni ukuba kwashize imyaka 64 wowe nk'umwuzukuru we ni iki cyatumye wumva ushaka kumenya amakuru ya sokuru
impamvu rero njyewe nabyifuje ntabwo muzi kandi uwo mubyeyi yakomeje kubyara abandi bana akajya bikita nyine uwo musaza n'ubundi wagiye havuka ibintu by'amakimbirane bagafata abo bana babutsenyuma bagashaka kubamuha kandi atarahari kandi noneho tukumva ko ngo yageze muri mu Bugande agakora undi muryango njye rero nkabakwifuza yuko nubwo yenda we yaba yaratashye ariko yenda tukabonana n'abiwe bari iyo ngiyo nyine tukamenyana nk'imiryango
yego none amakuru mufite mwabonye bababwiraga ko atuye mu kahe gace ku Bugande
ngo ni muri Burembezi ubundi uwo mupapa yitwa Ntamwete Ezekias akaba yarabyaye yarasize umuhungu witwa Eliyeri Matabaro n'umukobwa witwa Madelena Mukandori nawe yarabuze ntituza ahari akaba yarasize n'undi muhungu witwa Rwagatare Inosa bakaba bavuga ko aba Burembezi akaba yarabyarwaga ngo na Habyarimana Genosita mawe ariko agasite bufiri niwe babyaraga uwo musaza wabuze
hanyuma se muri abo ngabo wambwiraga ko afite abavandimwe harimo ba Matabara na ba Rwagatare abo baracyariho cyangwa se baratabarutse
hatabarutse uwo Rwagatare Inosa Madelena nawe arabura hasigaye Matabaro
atuye he
atuye n'ubundi muri Ruhasha mu karere ka Huye
ni nawe waguhaye amakuru
ni nawe wampaye ayo makuru afatanyije n'umugore w'uwo Rwagatare Inosa
wigeze se ubabwira ko iki gikorwa cyo kumushakisha unyuze ku ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga ugiye kugitangira barabizi ko waje mu kiganiro
barabizi kuko uwo mama narabimubwiye arambwira ngo nta kibazo uzagitambutse hagize n'andi makuru bashaka nayatanga kuko nyine wumva nibo babizi cyane bo bambwira ko nta kibazo batanga andi makuru
none kuba amakuru mufite yababwiraga yuko ari muri Uganda Burembezi haje imyaka myinshi ashobora kuba akiriho burya abantu bararamba kandi n'Imana itanga ubugingo baravuye mu Rwanda ari umusore imyaka 20 ubu ngubu ari muri za 80 n'indi urumva rero yaba ari umusaza ariko nyine ariho babwiye yuko yashinze umuryango ayo makuru murayafite hari amazina nka rimwe se cyangwa abiri y'abana be mwaba mufite cyangwa se yo bashakanye
oya nta yandi mazina y'abana yaba yarabyaye dufite ni amakuru nyine abantu bagendaga batanga bavuga ngo baramubonye ngo yashatse n'umugore ariko nyine ntabwo bigeraga batubwira amazina yabo nk'uko twabyumvaga
ibyo byose abantu bari Burembezi bazumva ijwi rya Amerika bazumva ikiganiro Agasaro Kaburaga nibasanga uyu musaza Ntamwete Ezekias wakomokaga hari muri komine ya Ruhashya mu Rwanda yari muri prefecture ya Butare ubwo nabazabyibuka ibyo byahuye yagira ngo ni Huye ya kera kandi ntabwo byaba ari byo dufatire ku bya kera ashobora kuba yibuka n'abamuzi bazi ko yakomokaga Astrida ariyo Butare Iruhashya n'igikorwa cyiza ndishimye cyane kubona umwuzukuru uza gushaka sekuru abishyize mu rukundo niba uyu sokuru wawe uyu mubyeyi Ntamwete Ezekias akumva muri kano kanya niki wumva ushaka kumubwira ni irihe jambo ba utwaje umuryango ariko nawe ubwawe n'icyumba ushaka kumubwirira
abo yanyumva ikintu namubwira yuko mukunda nubwo namuzi kandi namubwira yuko nifuza kumubona kuko umuryango uramukeneye nyine hari ibyo yadufasha banezezwa no kongera kumubona turamukunda nubwo tutamuzi ariko twashimishwa no kongera kumubona cyangwa se nubwo yaba yaratabarutse twifuza kubona umuryango wiwe kuko abana biwe yasize mu Rwanda baratyaye n'abandi baramwuzukuruje rwose pe twanezezwa no kumubona cyangwa se n'uwo muryango we waba hari nawo tukamubona tugahura nyine umuryango ukongera ukagira ibyishimo.
Monica Ingabire wakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Ndasaba cyane kugira ngo uyu mubyeyi wawe cyangwa se abamukomokaho bashobora kuba bari i Burembezi muri Uganda bakunze hanyuma nibatunyuraho tuzabahuza. Ngaho rero ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana.
Yego murakoze namwe amahoro y'Imana abane namwe.
Kagasaro tugashake kazabone, kagasaro tugashake kazabone ka.
Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Hashize imyaka itandatu Modeste Munyengabo atandukanye na muramu we Sikubwabo Theo wavuye mu Rwanda agiye gukora muri Uganda aherereye kwa Dakoma. Munyengabo umushaka atuye mu karere ka Rulindo umurenge wa Rusiga akagari ka Kirenge umudugudu wa Kinini.
Amaze nk'imyaka irindwi ariko amaze imyaka ine nta communication. Muri iki gihe cy'iterambere hariho WhatsApp, hariho Facebook, hariho telefoni, twaravugana bwa munsi ku munsi cyangwa senda rimwe mu cyumweru, rimwe mu kwezi yagize akazi kenshi, ariko kuba nta communication biraduhangayikishije kandi aratuza umuryango.
Yagiye muri Uganda agiye gukora iki?
Yagiye ari agiye kubaka, ari umuntu wari umujyanye, ari ufite kampani yubaka. Nyuma akazi karangiye yishakira kandi ariko nyuma ntabwo dukomeza kuvugana. Nyuma yaho gato turabura tubura icyerekezo.
Yubakaga nk'umuntu w'umumaso cyangwa se yubakaga yubakisha?
Yubakaga nk'umuntu w'umumaso, ntabwo ari kampani yari afite. Yagiye ari umumaso usanzwe, ari umuntu ufite kampani yubaka ahubwo umujyanye.
Uwo muntu wari umujyanye yari umuganda cyangwa se yari umunyarwanda?
Ari umunyarwanda ariko mu kubura kwe nta ruhare yabigizemo ko akazi kabaye gake k'uwo mugabo kubera afite experience mu kubaka. Agenda yishakira kandi mu Bagande, animuka aho yari ari hafi y'u Rwanda, yagenda yegera Sudani. Kuva yegerayo Sudani ntabwo twongeye kumenya amakuru ye. Niyo mpamvu twavuze ngo duce ku Gasaro Kaburaga kuko tujya twumva abantu babonye ababo turabugana tukadushakisha. Kuko ni umuntu nita avugana n'abafamiliye biwe bakavuga bati na mbese akawubwira ko kuva yatandukana n'abatamenye amakuru yayo.
Urashaka kuvuga uwamujyanye na n'ubu aracyavugana n'umuryango we?
Avugana n'umuryango kandi nta kibazo tumufiteho, ahubwo nuko aho yagiye handi mu kugenda ashakisha yubaka aribwo komunikasiyo yacitse. Nta ubundi ni umuvandimwe wari ifite umuryango wari ugiye kumuha akazi, nta kibazo tumufite wenda ngo tube twamwikekaho ko ari ikibazo twagira.
Uyu muramu wawe Sikubwabo wambwiye yuko mwajyaga umuvugana mbere y'telefone itongera gukora, iye ubwo niye itarakoraga, ndahamya yuko akomeje kumushaka. Ikintu mwavuganye bwa nyuma, gahunda yakubwiraga yari afite yari yo gukora iki, yari yo kujya he?
We yatubwiye ko akazi k'uwo mugabo yubakaga Uganda kagabanutse, akongera akajya yubakira Abanyarwanda bari uko bari bamukunze, abo bita ngo bararo bakunda korora cyane, akagenda bubakira amazu. Uko yavugaga ko imyubakire ya Uganda yo mu Rwanda bitandukanye, yagiye abereka nk'udushya akagenda yubaka. Nyuma yarangiza kubaka akagenda ajya ahandi gutyo gutyo. Ntabwo yari ufite kampani, ndetse yari umufundi usanzwe, abona ufatana inzu ziciriritse ntoya azubaka, yayirangiza undi akamuha undi, yarangiza undi akamuha undi, aza kuva hafi y'u Rwanda agenda yegera hagati ya Sudani na Uganda. Hari niyo makuru duheruka, turandika kuri Facebook, turandika WhatsApp, imeri iki wapi nandikije, ndetse hashize imyaka ine nta communication number.
None se iyo ugeze kuri Facebook uramushaka ukamubona?
Nyine ntabwo boneka, fotiri icyo ariho ariko ntabwo ntabwo yandika turandika ntasize ariko cyacyariho kuri Facebook.
Hanyuma se iyo urebye ubona ya hari ifoto yahinduye, ubona hari ikintu gishya yanditseho?
Nta gishya kuko abaye yandika nyine ubwo natwe yatwanditse. Ni imyaka ine ubona nta kintu yandika, twandika ntasize nta kintu ahindura nyine ngo tubona ko afite amakontakite yenda n'abandi bantu wacu. Abanyarwanda bari bageze bakamenya nawe babaterefonaho bakatubwira ati natwe rwose kuva yakwegera ruguru iyo ngiyo yegera tuzane ntabwo yongeye kutwandika hano yongeye kuduterefona kuko abari Uganda bo baraterefonaga bakanakugana nyine nabo baratubwira ati wapi ntabwo kuva nawe natwe hashize iyo myaka tutamubona tutamenya amakuru ye.
Ni ugusaba cyane akaba akiriho akazumva Ijwi ry'Amerika cyangwa se n'undi muntu wese watwumva we akabazi aho aherereye nubwo inshuti ze zitahaza ariko ntiyabura n'umwe ndavuga ati ndamuzi nza aho akorera ashobora no kuba yarambutse akajya muri Sudani akajya gukorera muri Sudani kubera ko naho hari n'ingabo z'u Rwanda zihari akagenda akurikiye gushaka imibereho ariko avuga ati hari n'abanyarwanda bahari nabo bamfasha burya hari uwawe haragukurura ashobora rero kuba atarashobora kubasha kubahamagara kubera ko nta nimero zanyu afite agihuze cyangwa se yarafashe icyemezo cyo kudakoresha Facebook kubera ko bitewe n'aho ari ashobora kuba adafite umuyaga nkuba uhagije cyangwa se nta na mudasobwa afite yamufasha kubikora cyangwa se niyo telefone afite atari nk'izo ngizo mwita touch zishobora kujya kuri internet ku byo rero yashobora kubandikira. Uko biri kose dusabe kugira ngo abe akiriho azumve aya makuru azumve iyi mpuruza yawe. None niba akumva muri kano kanya ni ikiwumva ushaka kumubwira Munyengabo?
Namubwira ngo turamukumbuye, yari umuntu ubana n'abantu neza ku buryo tutamukeka ibintu bibi, yari umuntu uri mu Gifaransa, yari janti abana n'abantu neza, akundwa n'abantu. Turamubwira ngo turamukumbuye, umwana w'umukobwa yasize ari muto yageze muri sixième primaire, aza no kumwana ambwira ati papa azaza ryari, kuko yatubwiraga ngo agiye kuza ntazi. Nuko nyine turamukumbuye cyane, muri bajya ari mushiki wari we mugore wanjye, aramukumbuye, yari umwana w'umukobwa yasize abaye inkumi gasize mu primeri. Turamukumbuye azaze rwose kuko yatubwiraga atagiye kuza, tukamwitegura bikaba nka bya bindi ngo none nawe naragiye Uganda gupaka satwaruganda, niba ari n'itike rwose kuko MTN Mobile Money ikoreye Uganda, avuga tukoherereze n'icyo ati we nzaza nzaza, ndetse ari mu kazi, turamutegereje kandi turamukumbuye.
Modeste Munyengabo wakuze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kabura gushakisha muramu wawe si kubwabo Teo, niba ari Ugande cyangwa se muri Sudani n'ahandi hose yaba ari, ashobora no kuba ari muri Kenya aho yaba ari hose, akatwumva azatubwira ko ameze neza, hanyuma tugutumikire tubahuze, nizaba ari ibyishimo byinshi. Hagati aho mu gihe ugitegereje nkwifurije amahoro y'Imana.
Kandi namwe turabashimiye rwose kuba muduhaye umwanya wanyu, kandi mukadufashanya gukurikira iki kiganiro cyanyu, mwumva babonye n'ababo emosiyo zabishye, kandi tuzi ko ijwi ry'Amerika rigera ku isi yose. Niyo mpamvu naciye muri iyi sisiteme ngo ndebe ko nashakisha murakoze kandi Imana wawe umugisha, kandi akazi mukora ni ukuri Teo, Imana igitabaye.
Murakoze cyane.
Murakoze namwe.
Agasaro Kaburaga,
Radio Ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa muri Sanga. Mu kwezi kwa 11 umwaka w'1996, abavandimwe babiri batandukanye bari mu nkambi ya Mugunga mu cyahoze cyitwa Zaire, umwe agaruka mu Rwanda, undi ahitamo gusigara muri Congo. Uwatashye Sezirahiga Andrea arashaka uwasigaye amushishikariza gutaha. Sezirahiga atuye mu karere ka Bugesera, umurenge wa Mayange, akagari ka Kagenge, umudugudu wa Taba.
Kinganye muri icyo kiganiro Agasaro Kaburaga, nabuze murumuna wanjye yari umusirikare, ubwo rero yahetse muri Congo cyahoze ari Zaire.
Murumuna wawe yitwa nde?
Yitwa Munyaruyenzi Jatodira.
None nta makuru ye uheruka kuva yajya muri Zaire?
Kuva yagerayo njye nkavayo, makuru ye yaheruka muri 1996, mu kwezi kwa 11.
Icyo gihe mwari kumwe?
Icyo gihe abaga mu nkambi ya Mugunga naho nge nabaga mu nkambi ya Kahinga ariko twatubonaniye mu nkambi ya Mugunga bamaze kuyisenya
inkambi bamaze kuyisenya mwongeye kubonana
twabonanye nyine aho ngaho twabonaniye hafi no mu isanzu
hanyuma mwavuganye iki cyanyuma yakubwiye ko agiye kujya he wowe wambwiye kuganye hehe
sinabwiye ko ntashe mu gihugu wambwira ati njye sindafata gahunda yo gutaha kuko yari mu ngabo zatsinzwe
yari afite irihe peti
na peti yari afite kuko yari yarinjiyemo muri 1991 mu kwa 2010
yari akiri muto yari afite nk'imyaka ingahe icyo gihe
icyo gihe yinjira yari afite imyaka 25 twavuze mu 1968
hanyuma se kuva mutandukaniye imugunga nta kandi gakuruke wongeye kumenya
nta makuru ye nongeye kumenya ngo yamenye neza bese amakuru y'ibihuha gusa adafashije
reka tubihuha tubigosore ayo bakubwiraga n'ayahe bakubwiraga ko aherereye he
icyo gihe hari uwambwiraga ko yabonanye nawe ari ku jasiraro ubwo ariko sinabifata neza kuko yambwiraga ngo ari ku jasiraro kandi ziraro niho yari yaravukiye yari yaravuye ari mutoya yari yaravuye afite imyaka 4 gusa y'amavuko ubwo rero ntabwo yari ahazi
none mwari abanyarwanda mwari mwaravukiye muri Kalehe muri Kivu y'Amajyepfo
njye nari naravukiye mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Nyabihu uretse ko papa yari yaratujyanye kuri abana ariko akavukira aho ngaho muri Kalehe ubwo rero twageze aho tuvayo ko twasiyeho mu 1974
none nta yandi makuru yo mwongeye kumenya nayo ngayo gusa yababwiraga ko ashobora kuba ari yagiye Kalehe ariko nabyo ugasanga atari byo
nta yandi makuru ye ubwo nicyatumye nshaka bibiri y'Amerika agakoro kabuze nakomeje kugashakisha kera mfite amahirwe yo numva amakuru ya Muhire ko Muhire yabonetse ari mu kagari kacu ndavuga nti noneho ko abonetse nzabonana na Eric nyine nzabona rero nshatse n'izawe narazibuze ubwo bituma rero nkomeza gushakisha ngo nzazibuze Eric mbonye rero Muhire abonetse ndavuga nti ko abonetse kandi akaba abonetse mu kagari kacu kandi mu mudugudu wacu arimo yavukiye mbise na nyina noneho nzabona uburyo nakubona
wageze neza gutegereza ukaba igihe kigeze uje mu kiganiro agasaro kaburaga none rero mbwira niba uyu muvandimwe wawe akumva muri kano kanya n'icyumva ushaka kumubwira
cyo numva ushaka kumubwira nuko naba nyumva nawe yanyandikira yampamagara none akamenyesha ahari akiriho cyangwa se yaba atakiriho wenda haba hari uwo yaba yarashatse wenda mu muryango we nawe akasangira kuko turahawe n'amahoro kuko yari azi ko umugore wanjye yapfuye nyine ubwo nashatse ndi nshumbushije muri 2004 undi yari yarapfuye 1994 ubu rero utakiriho wapfuye ni mama na mushiki wacu mukuru niwe wapfuye n'umukobwa wanjye w'imfura nawe yarapfuye n'abagabo babashiki banjye nabo barapfuye na mwishi wanjye harimo wapfuye n'abandi bose turahari ari barumuna we mukuru we ari nanjye mukuru we n'abana bose mbese twese turahari n'abana ba mukuru we nabo bandi barahari abana banjye bose ni umuwinsofuyegusa naho abandi bose barahari
Sezirahiga Andrea rero ndagushimiye kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ushakisha umuvandimwe wawe ngaho rero komeza utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
nawe urakoze
Shaka gasaro kawe muzakabona maze rero Shaka gasaro kawe muzakabona
mu mwaka w'igihumbi 1994 igihe abanyarwanda bahungiraga mu cyahoze ari Zaire asinatinyiranze imana yabuze umwana w'umukobwa akinjira mu nkambi ya Mugunga nyuma y'imyaka 30 aje mu kiganiro Agasaro Kaburaga amushaka asinati nyiranze imana atuye mu karere ka Bugesera umurenge wa Mayange akagari ka Kajenge umudugudu wa Gitaramuka
kizani na ikinzanye mo kora ko nabuze umwana imana iba ibagiriye neza akaboneka mu kampuzana
none umwana wawe wabuze yitwa nde
yitwa Nyirarukundo Margarita
wamubuze ute
namuriye muri Kongo turimo guhunga
mwari mugeze he
twaha ahantu imugunga ariko twari tutari twarema ngo tube mu nkambi neza mbega twari tukigenda bamwe ba basubira inyuma abandi bagenda gutyo tutari twaremwa ngo tube mu nkambi ariko ni nkambi twabagamo ni ya Mugunga
hanyuma se byagenze gute kugira ngo mutandukane
kubera ko abantu bari benshi mushoreye nikoreye mpetse umwana ubwo mbese birangira wabura wakebukaga gato neza neza ukamubura kubera abantu bari benshi cyane twari tukinjira muri Zaire tutari batari twamenya ngo inkambi tuzabamo nini ariko ni n'ibyo bice byahigoma
ni ukuvuga ko winjiye muri Zaire utaragira indaro umwana ubura mubuze
ndamubura ku buryo Mugunga twari turi umwana yarariraga twashakiye mu ntuza mu bigo byakiraga abana turaheba ku buryo umwana yariraga ijwi uririye muri Burembe wumva ni we nkanjye ndasangayika kugeza ngarutse mbega kugeza n'iza
ubwo yari afite imyaka ingahe Margarita
yari afite imyaka 6
ushakishiriza mu bigo byose byakiraga abana b'imfubyi abana badafite ababyeyi badafite umuntu mukuru bari kumwe uramubura byose wabigezemo cyangwa wagiye muri bimwe muri ibyo bigo
ntabwo nagiye muri mu byahara hafi mu nkambi ya twabagamo
ariko uzi neza yuko hari inkambi nyinshi hariya hafi y'umujyi wa Goma
ntabwo zose nazigezemo
hari inkambi nyinshi hari ibigo byinshi byakira abana badafite ababyeyi badafite abantu bakuru bari kumwe abo bita abana bagenda bonyine abo ngabo rero barakirwaga birumvikana niba umwana yarabuze mukinjira muri Zaire uwo mwana nta wavuga ngo yarwaye iki yafatwa n'iki nubwo bwose haje kuza ibintu by'ibirwara ariko uwo mwana ashobora kuba yarafashwe n'abagira neza bakamushyira mu kigo cy'imfubyi akaba ariho yavuye byanze bikunze agaruka mu Rwanda akaba araho ngaho mu Rwanda none mbwira Margarita mumbwira uko yasaga mumbwira uko yarameze yakundaga iki yari umwana birumvikana w'imyaka 7 yari umwana w'umukobwa utangiye gukina utangiye kugaragaza ibyo akunda mumbwira yakundaga iki yasaga ate
yari umuyombo ntabwo yari inzobe kandi ntabwo yari gukaragisha
none yari arambutse yarateye ate
yari umwana urambutse n'amazina yacu numva ayo yari azi cyane ni amakirisitu na bene nyina kuko hari yari nari mfite bakuru
none azi ko wowe witwaga nde
azi ko nitwa Sinati
barumuna be azi ni bande
umukuru we yitwaga Mariya Nyiramigisha Mariya ariko twakundaga guhamagara ni Mariya hari uwo wamukurikiraga yitwaga Nyesi nari noneho hari n'abaturanyi hari umuturanyi ko yaduturanye umumama bita Esperansiya yari afite umwana bita Tumusifu yari amuzi n'uwo bitaga Tumayini hari abandi twari duturanye umukecuru witwaga Elizabeth ariko ntiyari umukecuru cyane icyo gihe yitwa Elizabeth yari afite umukobwa witwa Rahabu n'umuhungu witwa komiseri hari ba nyirasenge hari nyirasenge witwaga Donata hari uwitwaga Saverina n'uwitwaga Ntagisa n'Imana hari na ba nyina wabo hari uwitwaga Nyiramagayane, hari uwitwaga na mafishi.
Mbese ugarutse mu Rwanda wigeze uvuga uti birashoboka ko umwana wanjye yaba yaragiye mu kigo cy'imfubyi muri Zaire bakamutahana akaba ari mu Rwanda, utireka nshakishije mu Rwanda, ugeze ujya nko muri SOS ku Kacyiru ngurebe niba uwo mwana yarahageze, hari wigeze ushakishiriza mu Rwanda?
Mu Rwanda hari ikigo twagiyemo turamubura, gusa hari umumama we uwo twaje turanye wazanye umwana wa mwene nyina we n'ubungubu ariho twaramushatse turamubura, ariko igihe kikagera pe mpasa n'uwibagiwe, ariko mbese namugize umubabaro cyane yanga kumvamo. Hano igihe cyagera naba nk'umwibagiwe, naba ndi gusenga simushyira mu isengesho nk'abandi, ariko igihe kikagera naba nsenze ndi kwatura amazina y'abana wanjye na Marigarita Nyirarukundo Bikanzamo, avuga nti rero Mana ni wehuze niba ariho, sinigeze menya ntanzi ngo yarapfuye ariho atazi ngo ababyeyi be bari aho banyira abamukomokaho, rero weho wamuhuge ni wehuze nigihe nzamubonera niba ariho, nuko nguko no kugeza n'isaha nkibona muhire rero yabonetse nahise nanjye numva ngize icyizere, numva mfite amashusho yo kuzanahagera, nubwo basanzwe ari abavandimwe buriya komiseri n'ubundi twari tunaturanye hano nubwo tuye haramunkanika, ariko amasambu yanjye niye aho ntuye baradikanyije n'iwabo y'ababyeyi.
Rero
ngiyeyo numva noneho ngize icyizere ko nanjye nzamubona igihe nikigera.
Yego, dusigaje umunota umwe, niba umwana wawe Marigarita Nyirarukundo akumva ni iki ushaka kumubwira?
Nagira ngo mumenyeshe ko ndi nyina mpari na papa we ahari na bakuru be bahari, ndetse hari nabo nabyaye nyuma atanazi, na banyirasenge bariho na banyina wabo bariho, mbese imiryango.
Urakoze kumuha amakuru cyane cyane kuza mu gasaro kaburaga umushakisha. Asinati Nyiranzeyimana, ndagushimye cyane, ukomeze utegereze wizeye, nkwifurije amahoro y'Imana.
Amena nawe rwose, Imana kugirire neza pe kandi izabaha imigisha myinshi.
Urakoze cyane.
Kagasaro tugashake kazaboneka.
Mu nkuru ndende y'ikiganiro Agasaro kaburaga, ndakira mukabagire Sorina, arashaka amakuru ya murumuna we Teresa Musani wabo. Mukabagira atuye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kanombe, mu kagari ka Kabeza.
Muri icyo kiganiro cy'Agasaro kabuze kaburaga,
yego,
urumva na murumuna wanjye yakundi kuvuga n'imbere muri mitanu n'icyenda natwe tujya i Burundi, uranyumva?
Ndakumva.
Tujya i Burundi ngo rero dutahute nabo bagatahuka, dutahuka twebwe dutahukira hariya i Kabuga, nabo rero batahukira i Ntunga muri Rwamagana. Noneho tukajya dusurana, namubona n'umugabo we barahaga, ariko ngo baba na Bugande ahantu hitwa Igitovu, bari baratayeyo n'ibyabo byose n'inka zabo ngo ahantu hafi y'abapadiri ahantu hitwa Igitovu. Noneho rero turabana tubaye ahangaha mu Rwanda, hashize igihe ahapfushiriza umwana w'umuhungu, amaze kumupfusha basa n'abapfaga rwose kuko ngo bari barapfushije benshi nabo nk'uko kwanjye. Ubwo ngo bashidusubiye i Bugande, mu Rwanda ntacyo tuhakora, ntacyo tucyahakora, ngo bari basize abakobwa babo i Bugande bashatswe n'abagande babiri simbazi n'amazina. Ubwo nari nzi n'umukashyaka we mukuru yarapfuye, ariko ngo yasize abana. Nuko noneho rero ubwo basubirayo, bagezeyo uwo mugabo we yitwaga Yuvenali Murinda arapfa. Ndabyumva nza kubibwirwa n'umwana wanjye w'umupadiri wari uhari wari ugera akiriho, nawe yaje gupfa.
Komera.
Yewe, ibyanjye mbikubwiye denosi byagutangaje. Njye rero mwene mama ntabizi byose niba nariho. Nuko ubwo basubirayo ubwo
hakundi ibyo numvise ngo umugabo we yarapfuye ngo abana be baramutwara bamujyanye Kampala umukobwa bamujyanye Kampala niho bari bari bafatwe n'umugande sinzi ngo umwanya wa mama ariho nagiye ejo mu gasaro kabuze ari uko ngira yenda ntihabura igisigisigi ngo numve ko Tereza mwene mama ariho.
Irindi zina rya Tereza ni irihe?
Musanyi wapo
mukaba muri abavandimwe.
Abavandimwe uwusigaye ni uwitwa Yudita Twagira Maria n'uwitwa Antoni Kamandi Kamandi twamwitaga Kamanda aramuzi nubwo nuko twari dusigaye mu bavandimwe be nabo bari basigaye uwitwa Meriki Uregitami nabo yarapfuye yasize ariho yarapfuye umusaza wacu mbega nuko nanjye nuko namaze abana nanjye nuko sigaye mpagaze ku giti.
Komera none ari wowe Mukabagire na murumuna wawe
musani
wabo muri abandi
bwaye kwani sebunyeza byagatanga ase baragamba umudigabo mama wanjye yitwaga na Sitaziya Nyiragahitira.
Baguhaye amakuru yuko ashobora kuba ari Kampala, ayo makuru uyaheruka kuyamenya ryari? Hashe imyaka ingahe bakubwiye ko ashobora kuba ari Kampala?
Yemwe ayo makuru nayabwiwe n'uwo mupadiri atarapfa wanjye yari ni Roma niko yabaga. Ubwo rero niwe we bwa mbere ataragiye Roma akiri i Burundi kuko twari twaramusize i Burundi, hanyuma rero abatenyi baza kumwohereza i Roma kubajya kuko yari ay'ubutumwa. Ubwo rero mbere hose ni nawe warahiraga umwuzukuru we umukobwa wa Mukashaka yajyaga yoherereza uwo Tereza amafaranga amariye gupakarira. Hari umupadiri wari w'i Bugande bari baziranye wari i Burundi niwe yatumaga rira akayamujyanira uwo mwana ngo yige. Bukeye uwo Tereza murumuna wanjye ni n'umuntu wakundaga kukunda Imana ba mu rusengero agira gute, uwo murumuna wanjye aramubwira ati rero irorerere wa mukobwa yari ananiye ameze nk'uko yabaye indaya ntusubire gutanga amafaranga. Ubwo bikiraho ngaya amakuru yanjye ntayo makuru nakubwira.
Yego, hari ikintu ushaka kumfasha kumenya cyadufasha? Uwo mupadiri yanyuzagaho amafaranga w'i Bugande, waba wibuka paruwasi byibuze yabagamo?
Ntabwo nyibuka pari kubundi we babanaga i Burundi.
Yego, uwo mupadiri izina rye urarizi?
Dekada. Ntabyo nzi, yari umugande abi Burundi babanye.
Babaga i Burundi muye paruwasi ngo zabyishakire?
I Burundi uwo mupadiri wanjye yabaga ahantu muri Ngozi.
Ngozi, umuhungu wawe
nyakwigendera muri Ngozi yafungaga seminari ya Ngozi. Umupadiri rero w'inshuti ye sinzi ngo yari ari hehe.
Nzamushaka nzamumenya. Umuhungu wawe nyakwigendera wayoboraga seminari ya Ngozi, umuhungu wawe padiri yitwaga nde?
Rumuwaridi Karengera.
Nzashakisha abapadiri babanye na Rumuwaridi Karengera bazambwira.
Hari abapadiri bahari benshi babanye nawe n'ubu bahora bazaga kunsura batarafunga. Bahoraga baza kunsura babana nawe. Hari uwitwa Ezekiyeli wabaga igitaramuka. Hari uwitwa yari afite inshuti nyinshi i Burundi z'abapadiri.
Birumvikana. Ndashaka cyane cyane kumenya umupadiri yanyuzagaho amafaranga yo kurihira umwana w'umukobwa kugira ngo agere kuri Tereza anyuraga ku mupadiri w'umugande.
Ariko umupadiri w'umugande nanjye nuko ntakunze kumenya izina rye, nanjye nari namubonye ari umupadiri w'umugande w'inzobe sinakunze kumenya izina rye rwose.
Nzamwishakira nimubona, bizatuma menya aho Tereza aherereye kubera ko niwe pfundo ry'amakuru, niwe ufite amakuru yatugeza kuri Tereza.
Uwo mupadiri se?
Uwo mupadiri.
Uwo nguwo w'umugandi?
Yego.
Sinzi ahantu aherereye, ariko yari umupadiri w'inzobe. Aho yakoreraga misiyoni yakoreragamo sinyizi, icyo gihe wanjye yari Burasira. Abo bapadiri b'Iburasira rero sinzi ngo sinabibuka n'izina ryabo.
Nzanyura Iburasira, nzanyura Ingozi mu iseminari, nzashakisha kugeza menye
muzashakisha bapadiri bo kuri seminari ba yomwari tuyandike karengera
naryanditse
bazari kubwira bakubwire nyuma uzaba bajya ko hari umupadiri w'Ubugande umugande bari bari kumwe babanaga n'inshuti kindi rero umupadiri ngo yari ari hehe
tuzabigeraho ntuvunike yabisigaye bindekere ndasaba cyane kugira ngo murumuna wawe Tereza Musani wabo abe akiriho niba kumva muri kano kanya uyu ni wa munota ntanga kugira ngo mwandike ibaruwa y'urukundo hano ku ijwi rya Amerika mu kiganiro agasaro kahuraga niba Tereza kumva ni iki ushaka kumubwira
yo mene mama Tereza Musani wawe mu icungwa mu ntege niba nyumva wa mubwira uti wago yewe sinabwo nicyo nakubwira Tereza niba nyumva nyagasani akanyumva uti aracyariho sobinta mukuru wawe nigiye imfura ya mama ntabwo nari imfura ya data ariko nari imfura ya mama nigiye bose babakurikiye uti ubwo aracyariho afite imyaka 90 n'ibiri ngiye kuzuza n'itatu niba ariho rwose azabyigura azagi baba we njumve n'ijwi rye njumve ngahari njumve n'umvise nakumva yemwe ndamusize ntabwo nicyo nakubwira
komera ukomeze utegereze wizeye wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga amakuru wampaye nzayakoresha
nari numvise babivuga bakamwumva bamo icyumweru mba ndiho igihe cyose nkumva muravuga abana baburiye muri Congo mwabitegereza ikagirangira nkumva nta gakuru ariko umugabo nari natumye yavuze ati nugerwaho abantu ni benshi nugerwaho tuzaguhamagana none nyagasani we none ngezweho
komera ni tubabaje kubona turatinze kuguhamagara ariko igihe cyari kigeze tugenda tuva kuri umwe tujya ku wundi
wamubwira ko Judith ariho twagira Maria wamubwira ko Antoni Kamanda ariho wamubwira ko bakiriho
yego ngaho rero ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana.
Yo, nize ubu namaze kwizera Venusi.
Nibyo.
Namaze kwizera ubu ndumva kiri ku mutima wanjye kiri wagiye ndakigabanuka namaze kwizera.
Yego. Rwose icyo nzajya ngenda ngiraho nzakubwira nimva ingozi nkagera iburasira abo nzavugana bose bazi nyakwigendera
ayo mu wacu karengera Imana yabadutoreye nari nduzi ko byarangiye ubu ngubu nari nakaje kwihebura
oya 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 uzangaye gutinda ariko ntimuzangaye guhera
ntanizagukomeze wa mugabo we rwose gushyireho ibyuma kuri mezi ibyuma
murakoze cyane
yego nukuri rwose
umunsi mwiza mubyeyi
yego wakagira yezu we imana gufashe muri uyu mugoroba urare neza uryame neza imana iguha amahoro
murakoze cyane ikiganiro cy'uyu munsi agasaro kaburaga ntano kirangiriye mbashimiye kuba mwaduteze amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'icyamba cyo kumuntu mushakisha ni 00 1 2 3 4 5 6 7 nongere gusubiramo nitonze 00 1 2 7 4 6 7 naho utaha ngarukumwe na Venuste Nshimiyimana.